zara erontu so kuyombe bya chikuru ekubanga mumwe mulimu abakole ebinyiza muli nabye mukola namune mwe uyanga tochimanya nti byokola okola bya chisiru kasoke nebano abanyi ba warajimwe mumugula mumwagala mutola nesimbi chokolu yiwa yogofesi nojita yonano jifunyange chidomole choche nzize kaba kazi mwatu namwe mwasobera ekiro kyonna osulo ozafa babucha kumachate yogosoka newero musajja neyebuza yigwe nasuze nzita abama radio mwenamwe mwatunyiza nyo kuluna kululi olwo kubala akalulu matandika bulunja wofenane tweyagala namutubulira byo nebiba bivuddeyo bwe masako no wayero iyafunya abiri bwatwe wa redi afunye rukumi bwe wayite banga tele mubiva ko radio neji chawe yange nenjikubateke abafuwe mindi ninawo chembuza bwotula obulungi egano kola mujifuwa musitamye muleze ne jule nga nekibuga kye masako kirengeza abaise okoze kyamanyi okonono bwana bweneiba bwe buyita bunabo yenge ya mama pita bwatudda kitamye ne bwatali bike kyokka liri maka tukalinganyido ya chekoko abasawo abaganda mwatunamwe mwasobera kubye mugava mulimu nemikisa gyensimbi kyokka nga esabo lyo lijjudde n'ebituli enkuba bwetonya obulwane bwokolera emikisa gyodiibuuda ngogigabira abalala gikoseze naawe zimbeesa bwene yagaza abakwana abakazi nze nammwe mwantabula omukazi olumulaba weegomba bina olutuuka mu kisenge temulifaako oddaku neyiba waali omusebo nemweyagala abakwata kafiyu nze nammwe mwantabula mwatukuba emigo lwakutambula ababiri kyokka abatugoba musuka nekumi temulaba nti nammwe mwetaaga okebera obwongo abakwata kafiyu nze nammwe mwantabula mwatukuba emigo lwakutambula ababiri nga kyokka abatugoba musuka nekumi temulaba nti nammwe mwetaaga okebera obwongo bakakiiko k'okulonda wamma mwakola nnyo ogaana disitulikiti okubala obulu mwakimanya gwe kikolebwa kisaasanya korona kwekubagaana obubala mbwe muziyize korona abagala abaka abasajja mwatunamwe mwantabula oli kumuka muno weno simbe n'obugere kyokka nga n'owooba mukyanga epiki laba bw'obasanga gwatese bunootabuka
Yes. Very good composition.
Yeah.
Atenga ali mu style
yiye. Are you rhythmatic?
Yes.
Kugamba
ali na tali ku topic emu. Wabula ina subject jaliko. Nagiletera case scenarios. Case scenarios tutegeza nti agenze mu areas enjabulo yona najja example emu. Example yokunyikiza obubakabwe. Okunyikiza obubakabwe. Hatsinze kunza nyisiza wali wagambirira dala abantu be babanga bagoba gundi niba nange tuchogereko nange tuje tuyekole mu mulimo olumu
kache koko
so nali njagala kitandika sulo chulira ndo za tubatujire tuje tuyekole mu mulimo olumu abazirikale ba police bano bamanyi nyo kuyimirira ku makuba bakwata motoka zaffe niba jiba tuweyo chance olunaku olu nga fetu likukubo tuko atebi duka bya ba police mulaboba waliwo ekiduka ekisobola n'okubeera
waliwo zinezibera ko ero
ezo
za balana ezibera ko ero tebana bampa
atene chikusese okole chizibu mbola breakdown jia kuitile tuwale moto kayo nga breakdown mfunyo nyonyo
nukusinge
moto kajieno nyo
mali liza ye jiru haziza
tetanus
oligiro ye nyini kakati namba mujukire mu COVID mwe tuwaga manga zero distance abantu tubaba ganyo kubera ntichi na yesebo mwabafu butula abantu
mja baji ankaga
adamwena muli kupika apu mwatu wana nyua awo tuwali tuwalida mkoti neti china vera too late tuinza kwesi wakwani kwezi wa amusibe na kwezina mtegezi hainza tu kwati na kwale tuwa wabida
ae mavidizi mavidizi ya mbako
mwati
tuwa mwune se makadi
kwa wange chintu echo netugenda